studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede do studio tamani o do sa e saki ko modo Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do de jewde men zone la presse la Bamako gani kante wala nien to bogi jande to dendangal janginobe sa leedi meden seli murtere mum golle de wonduno ko boy ko jande fuddi tan beete hande de region ngaji di fu nde dabare bamama tagal ko be jidi e ministre jande leedi meden tigol kadal sobe yow yantere warore nde hakunde gede didi de fay Emmanuel Macron president leedi France jodaaki gassa o andini o waran le Mali do yewde soldat sen barkan be li yantere warore nde walde sagantonde sodobe maldu andini wadden e golli dibbe muddu e madara pati cogguji di mbilu hono bawde sodobe yo wadde pati cogguji be do le fewndogo lewdu lewru korkandu yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah mawdan e do studio tamani jande fuddita hande le region ngaji sahal mali fu dendangal janginobe sa leedi meden bami anne sedde hono murtal mum en golle nde wonduno ko buri lebbi tati handen yo o anniya be bami cagal ko be jidi e ministre jande leedi meden keddena Ousmane Yali Bouli
dabare nde bamama cagal ko ministre kuminido bangal jande o noddi be yonter waro nde faabe ngada joda hala dental syndicat janginobe gombe le region ngaji gondi le sahangal di bami dabare fuddetinde janginide altinere nde sappo e joy lewru me region ngaji do dum wodani e wi horejo goto dentangal fa holare wada yalla du dado dire kande waddede timmode hitande di ana keba waddede de pelle didi ana kani joddade bot nogay didi lewru me ndu yalla ko fali hakkunde mabbe dum ana falto tobbe jena e himmeji janginobe ju intabe le tobbe de ana jenaari tawede no kuje kulbenide jenaari kertandi wirfitagol gollide kumaniide joddeji non gol janginobe le lamu kanyemo ingol jande dow dowre le region ngaji gondi le sahangal di de murtere janginobe de kaddimo andaka fuddi jeegon lewru fevrier de waddi ko buri libbitati illa den joni fu woni ko ministre kumaniido bangal jande o holditi anniya lobbo joddade de bale fa dabar hebe e wi horebe dentangal
e wi kejo hala dendangal janginobe be le yontere warol nde kaldal sobe ka wada hakkunde mabbe e ministre jande leedi meden o mo gikkani du ko yida ko hebe kanko Mohamed Agissa kejo da hala syndicat ngaji region ngaji sahel meden di wonko halde Mamad Baba Kunta keddena Ousmane Yali Bouli
ministre kuminido bangal jande o noddi min batu o wi min ngara bomo ko noga didi lewru mendu men joddo min kalda minen jati hakkunde amen min jode ke min kaldi ko ministre kuminido bangal jande o weedi min jungo dum weli min sanne nenno kaldida ngal an haani wadede noga didi lewru mendu faji dum fuddi de wawa timmode sona lewru juin waroru ndu dun lewru ne yo timmode hitande non wattu mo examen ngaji ngatte le Mali min dare min tawi kabaruji di an gonde yaade yeso miden koli ministre o kanye lamu ko be fu no min jiri joni miden ande be anni wadde himmeji amen di nen du wadde miden jogi holare insha Allah le lamu tumbute gawo miden anni fuddetinde jande altinere hande sappe joy lewru mendu miden darte janginobe gombe le nokku o fuddita janginende
kala ko jiddon famitaade poode fay do be me amen ande Facebook na Twitter na do do mbay nodude e do numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 Emmanuel Macron joinaado kenya do sallilama o famini waran cakite yontere waronde yidude sodlase leedi mu dun leedi France wombe le Mali do nan e wi hibbibe o kananke ka o yidandu e sodlase embarkanbe keddana Mamadou Sama Seku fa beedore dem fam
wokkat jun o yimbe le battibe kananke o mbiyali woto ngul do dowul makko ngol fewti ka hulitama bidde ana moja e cakite yontere nde mo warande leedi Mali ndi yama yo nyande altumare nde der jonte cakitiide de Emmanuel Macron huliti non wiide dawul mako rendez-vous cagal leedi latto der nokuji di solo sabe leedi France be ngoni ka be cakiti bi de to Berlin to wonto mo yata nyande altinere de yidude Angela Merkel kananke leedi Allemagne idin holita wido yebakke fe gulidal hakunde leede France e Allemagne hakke ujunero solo sabe leedi France fedde barkan ngoni der leedi Mali le sifagol mako nyande sappo e jitti lewru mars jabbidundu Emmanuel Macron holiti wido ti Allahji Sahel di pamda denno so hebi lamu tan o dawran golleji kuncanuji hore ju ingol gubal solo sabe je 5 sahel be
le nyalaade certain pade lewru korka daraade cogu nyanduji kasindinaade ana gonde beedaade le ngalure bamako sikoro beedori ke kilo fute bu nogay sabe kos anasode fa temedere chapantati le di hala yogaji nanno walde sagantonde sodo mali holliti bale julabe sewbe an gondi haldede pati cogguji ndadu juude sodobe le lewru korkandu kanko madam kulbali salmata jara hora jo walde sodobe mali wonko halde adama amadou haydara keddana mamad samsek
minan e pelle di detaim be ngadi kawrutal de ngoni syndicat detaim kany syndicat dental bale detaim yalla miden dawra kabaru cogguji di detaim be kulliti wide kabaru cogguji di na billi e coggu mo be kibirta kulla luma de jungo commerçant en ngaddobe de dun nayo ngongo non denno so beedo buitali kambe be mbawta buitude denno yo kabaru mo hana fe yebede li lumoji di min goni sallam ne jaw hono fuf min mbawta darade darde amen kay bobbe nafakaaji nawtortobe be miden gondi ima daraji yalla buitugol hasindina gongol na hewte
problem assez sérieux
walde gollo e mobilaji tumbutudu wadi batumudun arana nyande asore nde bamako nenno e wi hore jo walde nde laawi kewdi joddondire jo tumbutuka ana gondi e mo'intinede nenno on dardi kala darano no denagu fawarde yirwere latoro le region tumbuto sala touré hore jo walde nde dun gollo e mobilaji be wonko halde Ousmane Niali Bouli keddana Mamadou Sama Seku.
Le problème qui est là, c'est la route. Bamako.
Tite Allah mum jogo o yo lawol bamako tumbutu bamako kam welti masanne e kutaki mi wakati juno o sabe be golli fa yottade nyafunke denno kam yo jidi ivan tumbutu yari nyafunke e leler goto dum yo hunde mobinde taki wi dum golle jidi jahan fa he do nyonoto ndani wi dum be landini ko 12 e tumbutu ko denno dum yo hunde mobinde wonande motti e tumbutu tite la fuf mi ko wata joni bangal denagu lamu tumbutu o sona wattuji bandi jidi chaman do so ferembe be nanga telefoji mabbe kanye jawdi projet amen ele ko rata ko ko baro kassindi ne kam ngaji amen de bangal mudun jati kallal na woni hakunde amen e leedi shin e kanye leedi arab saoudite mballa fewde golleji projet goddo dun na wodi so jam e dejjo rewtama dum fu feban law wakar jun oto tumbutu ton yibele anandema ana hinni margal mu en dun no haniri ti ela fu be ngala so ni jam hewtama goto fu fon wawi hinnade golle mudun e hajuji mudun kala dum wi
pour la si a la paix tout monde peut travailler on peut de là où on veut
wadde faamaaro meeɗen heɓe ɓamtare wonno sababu laatagol batti cakkito yontere ƴaɓɓinde nde bamako ɗo yo hakkille de hono dental remoɓe maaro limali ɗo e wi daraniɓe batu ono le hirnage afrique mali yo leydi ɗiɗo ɓirdi caggal nigéria banggal keɓal maaro saabe ana ɓuuri tonɗiji millioji ɗiɗi ko heɓata hitande fuu ndenno seydou keita juɓɓinowo golleji walde nde ɗum kamɓe remoɓe maaroɓe limali ɗo wonko haaldi e mahamad baba kunta keɗɗana mamadou sama seku
leydi malindi yo leydi jogiidi bawɗe kewɗe banggal demal maaro wakkati joni o leydi malindi jokkidi nigéria ndi banggal hakke tonnoji millioji ɗiɗi e uñaji temeɗe jetti ndenno eɗe hollita bawɗe ɗe mi jogii ɗe en mbiyan dabare ɗum nawtorade ɗe no haaniri ngal ɗo kettal no haani ɗum huncande hoore kasindina ɓiɓe leydi maliɓe batte ɗum min dawridi e gollidoɓe leydi maliɓe jaɓande sifaji jogola laamu huncannowo hoore maaro leydi men ndi ɓiɓɓe leydi maliɓe ne nawtoro maaro leydi mali ndi saabi eɓe jiɗi ɗum sanne kamara ɗum taykama wiide nder lumoji ɗi maaro gambia ka o woni ɓurɗo fof tewtede maaro gambia ka o yo jawabuji horgol dunke ande leydi maliɓe ɓiɓɓe leydi ndi fof ana yiɗi oɗo maaro soni eɓe keɓamo goɗɗum fof ɓe codata
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen kemen famatan landogal leydi en kako waɗi cakkite yontere ƴaɓɓinde nde kulikoro dow projet saria fanda hono waltigol nuga sara leydi meɗen ana ɓado temdere neɗɗo kawruɗo e batu o nanno haalande yimɓe ko tonga ko fawarde e moɓude hakkillaji mabɓe woni ko waɗa e ley batu o mo assemblé région darani remoɓe ko ɓadato capantata ƴuɓe cercle tomiñam bla fawarde san andinama faamu kabaru tuɓoji batumu waɗi san yontere ƴaɓɓinde nden ndenno e wi daraniɓe batu oka yo famminde ɓe remo ɓeɗo remoɓe koɓe keeɓi faaɓe keeɓa faamu du ono awdiji kanɗi remede fewde eno tuɓoji ɗi gorreni sigaso golloɓe cuuɗi dogotoro kañum eɓe baale haalanana en capannayon dokkodiri dow hakkillaji dow dabare maaya maaya sukaɓe fawarde e rewɓe sowiɓe yo ɓeydande rewɓe hono hillifaɓe fawarde e worɓe du dow kabaru cellal ɓeygu faamu woni ko oɗo batu darani ɗoɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fande yewtere mane yesso yen tawde ko warata